down riko huvala rina zwilonda na mavabyi zwisikagara rina dzithaidzo dzimbiluni rongo takara rina malwadze ane nnda hako vonala vhaṅwe vo lovhelwa nga vhabebi vha vhaṱuku vhaṅwe vha na thaidzo dza maseṱa na musuku vhaṅwe vha kati no seva mlandu vhebesuku mlandu ye vha ita vha tshi vhana vha vhaṱuku thaidzo a ri ambi ri vhona madambi stresse ri zwidzumba kha mafola na zwikambi zwinzhi ya ri ambi ri vhona madambi khwalu wa huvhavha ngori life a i tambi ro vhesa na vhana ri tshe vhana ngo sa ḓivha no sa pfha vhabebi vha tshi lingedzo ri thivha ri ḽa ṱafulani na vhathu vha no ri tshivha mudzimu wa ṱaḓulu ndi ene a i ṱha no ḓivha ano
ḓivha.
Zwithu zwidza to the max trust no vha na mara broke ya nita ex no saran ma the true u balelwa na nga tax pa zwino ni sesana na vha vhana fully sex uri vhani zame ngono u lugisa jera dhani si chingame nazwo ndi hasili nga uri vhanje ndi dzingame I can see in your eyes ngo lingedza u survivor vhea vhana phanda kha ino tshena u reviver ni a zwivhona uri u bva a zwi easy ni tshi sedza dzanu nidzi samo reach out kha family vhani vidzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi tsha ndinga ni tshi sedza tshinrindidzi nyimele yanu yo to sedza inwi ni wana na u xela vhukati tshiyo ni tshi ḓi sedza ni ḓi wane everyday ni wa humbula uri ḽa kovhela u ḓo ḽi wane vhunzhi hazwa zwi khou itwa nga u funa no aluwa badu vhavha nga maipfi a songo kuna childhood yanu yoṱhe no vha ṅwana wa tshikhuna a ni ḓivhi na u vhudzwa uri inwi ni wa ndeme I guess vho ni kwasha vha tshi vha si ni leme but you can change that nanga tshintsha maindi ndi nife kuvhonele nga maipfi a re blind you can change that nanga tshintsha maindi ndi nife kuvhonele nga maipfi a re blind.
Panga nanga mafumo mtana wana.